Vijana barubaru, karibuni. Nasikia mko na dilema, tuambie hii mbao mko nayo mnataka kupatiana. Karibu, tuko na hadithi.
Ninapenda viazi karai, but nimenuki madhe wa mayai. Wote wako soko moja na niko na mbao moja na wote wawili wanaidai. Ninapenda viazi karai, but nimenuki madhe wa mayai. Patie nani, kule food gani, I need to be wise with my cash, na sitaki kupoteza crush. Maoni mpatie nani, kule food gani, wote wako soko moja, niko na mbao moja, na wote wawili wanaidai.
Soko but sijui niko side gani. A while back nilikuwa side ya vitungu. Nipe carrot nione njai kiwa mbali. Nimenyanya na wanyeri hana kiwaru. Nyukwa supplier wa mihogo na kukumba. Na wanyanza kimiwa humumunya. Huku ni minji, huku ni samaki. Siezi kula skuma daily, demo dhamaki. Finya avocado ndio jue kama imeiva. Usekewe mchele ulale kama ujashiba. Mama nduta uni entice na sambusa. Yo uniambia kopa, kesho utarudisha. Mama kinya nanipatia muhombero for free. Yo kula na nasi alafu ana wink at me. Mini mkulimo uchagua jembe mami. But sasa himba au
bao ni mpatie nani, kule food gani, I need to be wise with my cash, na sitaki kupoteza crush. Bao ni mpatie nani, kule food gani, wote wako soko moja na niko na mbao moja na wote wawili wanaidai. Nimechoka kula githeri, nataka nyama nionyeshwe buchari. Mbegu kitu kama groceries. Dilemma mbao inakosanisha wa mama. Nimechoka kula githeri, nataka nyama nionyeshwe buchari. Mbegu kitu kama groceries. Dilemma mbao inakosanisha wa mama. Mbao nimpatie nani,
nimpatie nani,
kule food gani,
kule food gani,
to be wise with my cash, sitaki kupoteza crush. Mbao nimpatie nani,
nimpatie nani,
kule food gani,
kule food gani,
wote wako soko moja na niko na mbao moja na wote wawili wanaidai. Mbao nimpatie nani,
nimpatie nani,
kule food gani,
kule gani,
I need to be wise with my cash, na sitaki kupoteza crush. Mbao nimpatie nani,
nimpatie nani,
soko moja na niko na mbao moja na wote wawili wanadai.